njengamanje sesihambaphi Besingasitsheli kuthi Sophie Bheka manje siyaqhubeka Thando lami nawe olwethu Mina nawe sithando sidalelene Ngiyakuthanda sithando son Ngiyakuthanda love you all Thando lwethu olwethu sobabili Sithando sami mina ngingowakho Sithando sam, sithando sam, sithando sam Ngiyakuthanda Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungajiki Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungajiki Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungajiki Ngiyacela uzungashintshi Ngiyacela uzungashintshi Sesihambaphi Besingasitsheli kuthi Sophie Bheka manje siyaqhubeka Thando lami nawe olwethu Mina nawe sithando sidalelene Ngiyakuthanda sithando son Ngiyakuthanda love you all
Yeah.